እወድሽ ነበረ አደራ ያልኩሽ ቃል ምነው ተሰበረ እኔ በበኩሌ እወድሽ ነበረ adera yal kuskale no to sapere akakakak yal hon ku dielani anelam chisele yeto samashi yerbe kusale kanchi tala yiche ቃልሽ አይለወጥ ባክሽ እኔ ለኔ ብለሽ አደራሽ እኔ በበኩሌ adara kuskal menno to sapare akakakaka yelun tanna beke la yede jana che yaru tini ba
హలో, అక్కం జరుతూ నగాకేస్ అని రుఫా జర్రా
Imagine being able to build an app with your name on it just by thinking about it. Meet Base 40.
Hello, akkam jirtu raggeeffattoota keenya dhufaa jirra. Dhufaa jirraan weegaa sagantaan keenya jalqabuu fi sagantaa garaagaraa qabna egaayi. Qophii garaagaraa qabna, har'a wanta irratti mari'annu qabna. Kanaafi nu eegaa isiniin jenna. Amma sirba tokkoon isin affeeree achi gara qophii keenyaa deemna. Kuni Voice of Oromiyaadha. Kanaafi kunoo sirba kanan isin affeera.
Sarasa
vadera na mal sena sesa mamara tsae ga jawe agoda sino mamara mamara tsae ga jawe agoda sino mamara mamara tsae ga jawe agoda sino ganar ge tu arge be ka orma go to tabe ka sena go to tabe ka mandi su fi ba ka ka o mai so da tu ta ka o mai so da tu ta ka
Takirali,
ikaga fanole.
Takirali,
silo dono dani. federamo malsena sesa himo iti chap sara sada we ya goda sino
iti chap sara sada we ya goda sino
e daro 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 la federamo lo federamo malsena sesa himo mamara tsae ga jawe ya goda sino
mamara mamara tsae ga jawe ya goda sino mamara mamara tsae ga jawe ya goda sino
Yaburo nimbazu kuma godota yafada dama iri olu na fani
bena kila ni mani yafada iri olu na fani
bena kila ni mani kasaba baye alabule
bena kila ni mani kasaba baye alabule
ukufita gafa kimba
takirani
yadesa gafa tune
takirani
ukumbisa gafa kokor
takirani
Sara sada we ya goda sino
iti chap sara sada we ya goda sino
e daro 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 la vadiramu
la vadiramu
malsena sesa mamara tsae ga jawe ya goda sino
mamara mamara tsae ga jawe ya goda sino mamara mamara tsae ga jawe ya goda sino
yaburo nimbazu kuma goda tsae fada dama
The Minnesota Cuba Committee and KFAI invite you to discover Cuba through the cinematic lens of the 17th annual Minnesota Cuban Film Festival. Films are shown every Wednesday evening from March 4th through April 1st, 7 p.m. at the main cinema on Minneapolis's historic waterfront. See and hear about Cuba from the viewpoint of Cubans living there. Festivities include exclusive screenings, audience Q&A sessions, and a closing night music party. Tickets and information can be found at mspfilm.org or find the Minnesota Cuban Film Festival page on Facebook.
Fresh Air Community Radio is KFAI FM Minneapolis St. Paul. Online and archived at kfai.org. The community's true voice.
Mamma
mamara tae ga jawe ya goda sinau
mamara mamara tae ga jawe ya goda sinau mamara mamara tae ga jawe ya goda sinau
ya buru nim bazu kuma goda tae banda dama goda tae kwa madara mesi zaba safan matu lubu mit du ga marara lubu mit du ga marara
lubu mit du ga marara
Hello, Fajr Ranwega, Malle Saganta.
Namalika mandara
Horte sirrim falla
Namalika sana waku dukumbi janama jipisi wana ofka machi suna fiyem telagana hale wa suna amma unga zane arsi galudi de damale namide akansi jala no namali kamana bekte wala zare namali kamana name suf male namali kamana name no azare namali kamana garan gar gar yade namali kamana dirkini to kumsu namali kamana mirga se kenu ko namali kamana natile simbonsu namali kamana jalo karaja vaadne singesu kanam benu afrija dele singesu ma kanam maadi appa tume kadab da pisa sirralle sinbe taatu mane karaja pisa of karasi ani ona ki sirrasi jalatu lagi of karasi beki ona ki sirrasi jiratu lagi goyani matu tai
Fakese mali fabdi muranna kanu ume daga
Haloo akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa egaa har'as waan tokko qabadhee dhufeen jira har'as kan irratti mari'annu dhimma tokko qabna dhimma kanarratti mari'achuudhaaf karaa simbirtuu karaa KFI karaa bilbilaatiin bilbiluu dandeessu bilbilli keenyaa asirran ka'aa bilbilaan namni yaada kennachuu barbaadan 12 41 9 80 egaa kanaan bilbila karaa tiktookiinis hin jirra tiktookiinis galtanii yaada kennachuu ni dandeessu asirra jira tiktookiinis kanaaf karaa isin mijateen galtanii yaada kennachuu ni dandeessu dhimmi irratti mari'annu dhimma nageenya fiduuti. Egaa nageenya akkam gooneetii fiduu dandeenyaa kan jedhu irratti kan mari'annu amma walumaa galatti nageenya amansiisaa akkam goonee fiduu dandeenya kan jedhu iskiriinii sheer isinii godheeni achiin booda waan jiru isinii qooda iskiriinii sheerii godhee achi kunooti iskiriinii sheer godhee egaa kanarratti mari'achuudha deemna kanarratti mari'annaa comprehensive peace proposal jedha comprehensive peace proposal kanaa egaa dhugaa dubbachuu wayyaa anatu qopheesse wanta kanaa anatu qopheesse abbootii gadaatii kennee abbootiin gadaa irratti mari'annaa jiranii booddee mari'atanii ministeera nageenyatti geessanii ministeerri nageenyaa irraa fuudheet abbootii gadaa jaarsolii biyyaa walumaa galatti jaarsolii biyyaa ari'ani proposaalii kana wajjin qabatanii hin ta'u wanti kunii jiranii inni guddaan amma wanti nuti barbaannu maaliidha maaltu jedhame asirratti maaltu jedhame maalii fi kan kana didanii xinnoo kaameeraan koo ifama egaa maaltu ta'e kanarratti maaliidha inni maaliif abbootiin gadaa wanta kana didani abbootii gadaa miti warri abbootiin gadaa jaalatanii mootummichi maaliif dide wanta kana wantichi iyyuu maaliidha inni kan jedhu egaa asirraa akkuma argitanii proposaaliidha kuni xalayaa gaggeessitu wajjiniin barreeffameedha jechuun ministeera nagaatii fi honorable minister of peace federal democratic republic of ethiopia reti comprehensive multi stakeholder peace proposal jara kuni afaan sadiin qopaye afaan oromoon qopaye ra afaan ingiliziin qopaye ra afaan amaaratiin qopaye ra wanti kuni karaa sadeeni ni yu kan qopaye namoonni yaada kennachuu barbaadani yaada kennadha maaliif dhimmi nageenyaa hunduma keenya ilaallata dhimmi nageenyaa dhimma hunda keenyaa waan ta'eef jechuudha kanaafi yaada kennadha warri yaada qabdanii dhimma keenyaa dhimma waloo keenyaa waan ta'eef kuni kanarratti egaa ergaa kana jenne executive summary edha this comprehensive peace proposal comes at the critical juncture in Ethiopia history edha after years of devastating jareet akkasitti deema maaliif barbaachisee kan jedhu kana dursee wanta baay'ee bira deemna Ethiopia stands at crossroad era mali fi Ethiopia nero amma kanati yokin jirachu yokin unified tate tokotate waltate rakoshi furate achin boda biya guddo biya badadina biya sabaf sablamin ummani hundi gamachun badadina kesa jirat yokin mo biya waraana keessa galtee wal nyaattee wal fixanii rakkoo guddaan itti uumamuu fi booddeerra bittinnaa'u ta'uu dandeessi. The current trajectory of military confrontation between the federal government, the Oromo Liberation Army, FANO, remnant of conflict with TPLF and other armed groups has proven catastrophic. Maalif waraanni iddoo hundumaayyuu jira amma wanti wal dhoksinu hin jiru naannoo amaaraa keessa waraana hamaatu geggeeffamaa jira bilxiginnaan wanta kana injifannoon xumuru hin dandeenye hin danda'us lammaffaa tigraay wajjin waraanni geggeeffamuudhaaf deemaa jira akkasumas oromiyaa wajjin oromiyaa keessatti dheengadda wanta naannoo mulootti ta'ee sululta dabaratee darbee jechuudha wanta baay'ee nama qaanessuudha waan akka bilxiginnaan jedhu otoo hin ta'in wantichi akka malee ulfaataadha deebi'ee har'a gabaasni tokko ba'aa jira gabaasni kuni kan jedhu gabaasa kanarraa kan argaa jirru jechuudha faannoo woboo TPLF Eritrea akkasumas mootummaa Sudaan Al-Buraan waliigaltee mallatteessanii wajjiniin egaa miliitarii alayansii uumanii jedhu miliitarii alayansii yoo uumanii jedhanii achiin booda dubbichi deemee gara konfilikti gara waraanatti deemuun isaan oolu waraanni kun gaafa deemu biyyoota keessattuu iyyuu Sudaanii duuba Ijiptii jira Eritiriyaanis jirti even loltoonni Eritiriyaa keessa galanii waraanati kan isaan turan Sudaanii keessa Ijiptiin jirti Saudi Arabiyaan jirti Tarkiin jirti biyyoonni Arabaa gurguddaadha jedhaman hundumtuu iyyuu duuba jiru deebi'ee diroonii Abiyyi ittiin fokkoru kanas bituu fi danda'u akkuma Al-Buraanii godhan kana lammaffaa nan isteeta. Aktariin dirooniin qabatu warri jedhan jiru garuu suni soba maaliif Sudaanii keessatti mootummaa miti gareen hameetti yookiin Abdoo namtichi suni qaba. So in short dirooniin yeroo ammaa kanatti kan nama boonsu miti qaamni lamaanuu qabaachuu danda'u dirooniin immoo akka durii sana baay'ee expensive kan hin taane keessattuu salphumatti kan hojjetamuu danda'an amma hojiirra oolanii jiru lolaa Ukraine kana wajini wal kabate kanafi maltu goramu kaba ega kana kesate proposalin kuni mali barbachese kanjaru kunoti no party kana chief total military victory kana inni kutan no party kana chief total military victory without destroying the nation itself kana kanjala murre dubbachu barban proposalin kuni kan barbachese the proposal is important for several compelling reasons talk It acknowledges reality. Reality lafarrajaru mali daini. Reality lafarrajaru all major armed actors control territory, command popular support among their constituency, and represent legitimate grievance rooted in Ethiopian complex history. Kana hubachun barbachasada. Fanno satau, wabo satau. TPLF is atau kamni atenan so chwajer kuni popular support ikaba ummanin dekar ummanin gargar shaka abatika nadura isinitti major dubartota afurta maul kanisani dan malif dubartota tu nugabase no warati nuhime wabotti nuhime jarani ega wan mutanno garagara sena chike sabau bayesa isenitti metininjara in short bilsegna kesa staye ka wabora kennu jara ode fanno kennu jara kan fanno da kennu jara bilsegna kesa tai TPLF ifis kan kennu jara TPLF ifis kani kesa tae bilsigenna kennu jara walirratti basasunnu majara garu wanti naalamne tokko oto warri kuni wabo saatau fanno saatau TPLF saatau oto deggersa ummata qabaachu baatani dur dumutur dur badutur abiyye wanta inni jaderra waraanni nuti wallagga kesatti geggeessine waraanni tigraay kesatti geggeessine walitti nufuwede Waranni Tigray suni baaye gabaafame baaye dubbatame baaye iyyame ture. Ega inni guddaan miidiyaan addunyaa attenshinii kennee fi kan keenyaan kennine. Abiyyi garuu ragaa kan inni baye waraana hamaa wallagga keessatti geggeessuu isaati. Waraanni suni maaliif hamaa ta'e? Maali ummanni waan waboo hamma ta'e qabeef? Kanaa fi Ugajarun walberat abachu to barbachisada, ugajarubarun, barbachisada, warani kuni salpumatika muata mumiti. Kanaf ugajaru barani rakko kana formata kenul. Kanafi toko grievancin ummata sakajaru sarretipe kamara. Grievancing kuni senarra dufe legitimacy ninjaru denying their legitimacy or dismissing concerns as terrorism or rebellion only perpetuate violence era kanafi gliji wankana gargarun okin ubachum barbachisada itane second it draws upon Ethiopian own wisdom Malifi numti matake nyani inkamna wanitin rakohi kanu inkamna. Rather than imposing foreign models asarati swanti kasu barbanu, this framework centers indigenous conflict resolution mechanism karatin formata finnuechun. The GEDA system consensus building. Waligalte umuechula. Shimgalinas, reconciliation practice. Jarsumma, warrikaba kabu, warritigrai kabu, bijatis and a case of serreti baramir. Karagadatin, karajarsummatin, shimgalinadin, and other proven traditional approaches. Hink amnakana. These systems have sustained the Ethiopian community for millennia. And offer cultural resonant pathways to peace that external mediators cannot provide. Kanafi ada dilbi kamna, karafo rakko tim furanu dilbi kamna, udja kamna, kanafi isakanati imma baudani rakko kenya furachuu qabna. Kana oon jedhu qaamni biraa qaamni sadaffaan keessan galinii miti. Itti dhufna. Qaamni sadaffaa gaheen qaamni sadaffaa maalidha? Gaheen gamtaa Afrikaa maal ta'uu qaba? Gaheen gamtaa Awurooppaa maal ta'uu qaba? Ameerikaa maal ta'uu qaba? Kan gadaa maal ta'uu qaba? Qaamoliin walitti dhufanii mari'atan kun akkam godhanii walitti dhufuu isaan ganaa ittan adeemaa jira. Malee dubbii kana karaa jaarsolii qofaan xumurtu jechuu koo miti. Karaa abbootii gadaa qofa xumurtu jechuu koo miti. Dursee kan dhufuu qabu inumaayyuu qaamni sadaffaan bakka argametti. Garuu qaamni sadaffaan qofti rakkoo kana furuu hin danda'uudha. Rakkoon Tigraay kan uumamuu kan hiikamuu dadhabee waan kan aadaa sanaa hin dabalatiniif wanti aadaadhaan jiru sana rakkoo aadaadhaan jiru sana yookiin karaa furmaata karaa aadaatiin jiru sana hammachuu waan dadhabeef jennee amanna. Sadaffaa it balances justice with pragmatism. Kana jechuun maal jechuudha? Rakkoo guddaatu ga'e. Rakkoo guddaan ga'e kuni miidhaa guddaatu ga'e waraana kana keessatti. Manni namaa gubateera. Namni hedduun ajjeefameera. Qaamni ajjeese kan beekamu jira kan hin beekamne jira. Waboon deeggara bilxiginnaati jechuudhani yookiin durataa gandaa yookiin aanaa yookiin godinaati jechuuni kan ajjeese jira. Gama biraatiin har'umallee bilxiginnaan shawaa kaabaa keessatti midhaan namaa gubaati kan isaan turan. Dheengadda akka gabaasetti gu'aa tsiyoon keessatti reeffa sadii kan isaan guban. Kuni walumaa galatti miidhaan ga'e miidhaa xinnaa miti. Tigraayitti dubartoota 100,000 gudeedame. Naannoo Amaaraatti gudeedamee jira. Warri Amaaraa faannoo maalii liyyuu haayilii jedhanii Tigraay keessa galanii waan hin taane raawwatan. Eritiriyaan waan hin taane raawwatte. Warri Tigraay Amaara keessa galanii waan hin taane raawwatan. Loltuun biyyattii akkasuma. Rakkoo kanaa furmaata kan fiduu dandeenyu nama tokko nama lama hidhuun otoo hin ta'in akka bilxiginnaan jedhu loltuu 5-10 seeratti dhiyeessine jechuun otoo hin ta'in tokko mataarraa warri jiran warri ajaja kana kennan seeratti akka dhiyaatan gochuudhaan seeratti dhiyaachuudhaan kanaafi transitional justice jedhamu kuni jira. So justisiin karaa kamiin sarvita kan jedhu sana. Lammaffaa pragmatiziminis hin barbaachisa jechuun warri Ameerikaa yookiin Yeroopii wanta jedhan qofa otoo hin ta'in nutis dhugaa jiru laallee dhugaa jiru sanitti bakka jirutti walii hubannee hunda caala dhugaa walii baasnee dhugaan ba'eeti rakkoo kana kan furachuu dandeenyu. Arfaffaanii it offers concrete solution to structural problem. Structural problem in Ethiopian qabdu egaa Ethiopia's conflict are not merely about personality or tactical disagreement yookiin walii galtee Abiyyi wajjin hin jiru yookiin immoo walii galtee bilxiginnaa fi waboo jidduu yookiin marroo fi Abiyyi jidduu Dabratsiyoonii fi Abiyyi jidduu yookiin Zammana Kaasee fi Abiyyi jidduu jiru miti. Dhimma dhuunfaa miti kun. Dhimma dhaabas miti kun. Gadi buunee laallee rakkoon kun rakkoo caasate. They reflect deeper question about federalism. Rakkoo federaalizimii kana akkam gooneti deebii gaafii irratti ka'u kana haala amansiisaa ta'in deebisna kan jedhu tokko. Resource distribution tokko konfiliktii ruutiin konfiliktii kana resource irratti jechuun nuti nyaanne yookiin nuti baala gizee waan jedhamutu jira yeroo hundumaayyuu dhimmi baala gizee jedhamu hin jiru. Resourcing equally akka share ta'uu qaba. Namni hojjateeti kan argachuu qabu. Waan aangoo mootummaa argateef qofa namni saamuu hin qabu. Namni hojjatee dafqeeti kan inni argachuu qabu. Kana mari'achuutti kunis kanaaf barbaachisa. Deebi'ee historical injustice aanoleedhaa jalqabee bara minilikii jalqabee haga ammaa jiru kana dhugaa walii ba'utu barbaachisaadha. Namni kamiyyuu recognition hin kenname. Maaliif in gaddu makana kani wal fitch si sature tokko bara kudasagal kudashani tarkin ottoman tarkini armenia heddu fitert bara kudasagal kudashani kuni ogadi batokko fi kudani dura kan rawateda kudatokko yom ogadi batokko kudatokko dura kan rawateda dj van tanan presidenti america dimasana kasi nan turkin uete marate chimboda posti sakas hunduma fi yu armenian inkabajia gamma tarkin garu deny go tia gamma maaf dubatti devinela no dubatti devium barbachesa atrocity la recognition in barbachesa anoleda ergesiden ijarame anoleda recognition in akasuma chalanko recognition in barbaches wali isuda dugajeru basani dugarret wali galame jarsolis atau namota midamne jarusuni dugajeru dubatani dugajeru kuno ti jarani dugarret wali galani lamata wana kasin debi jarame ratti wali galamu kab kane jachuni miniliki okini amari barasani oromo wan harka murefi okin narma murefi har oromo namara harka mura jachumiti uga wali bau jachuna kana kana se ga baldina ni tadimna wanta kana ga kana kesa resource injustice historical injustice injera and the relationship between ethnic identity and the national citizenship kana si sirriti lammi biyetti sanita umal jachuna enyu lammin e lamma famo enyu ma Savaka narratis maring kefama. This proposal addressed this foundational issue through constitutional reform. Baka constitutional reform tau kabut. Dursegaru constitutional reform otongorin dura jalkaba arara tu barbachisa imarara sanaratilimna baka barbachisa taeti constitutional reforming jirachumala revenue sharing formulas. Ifatti akkamitti qoodanna qabeenya waliin federaalaa keessattu kan naannoo ta'e kan federaalaa ifa bilisatti mariin irratti gaggeeffamee formulaa kanaan qoodanna jedhamee irratti waliigalamuu qaba. Security sector restructuring and the political inclusion kana security keessattu erga araarri bu'een booda armiin yookiin raayyaan ittisa biyyaa maal fakkaachuu qaba akkam ta'uu qaba. Enyutu keessa kami hammatama enyutin hammatamne kun hundu keessa jiraachuu qaba. Why this proposal is timely is a movement peace has arrived. Several factors make it da. Why fatigue is universal. Combatant and the civilian alike are exhausted by years of fighting. Ugar bachuf iddo undati warani fatigue jara. Undum tu yu nuve jara. Warana kana warai umanni biyetti kana caala warana baachu warana argu him barbaadu umanni kan fedu nagaada umanni kan fedu rakko kana karana gaatin tumuruda bilsiginnan ogasa dekesati warana shanjaul gegesu inkabu kege yamamu fi inkabu bilsiginnara warana kana kagegesu echun bilsiginnan gettae warraqawwe kaase lolu hunda wajjini mariyate rakko kana tumuru qaba rakkon kun warri qawwe kaase suni maaf qawwe kaase jedhe of gaafachu qaba isaanis gaafachu qaba kanaan wajjini deemu qaba egaa kana wajjini ni regional and international pressure is mounting ammalle bakka baayyetti Ethiopia's conflict destabilized the entire horn of Africa amma yo wanti kuni dhufe jedhe Ethiopian warana keessattu Eritrea wajji walitti buuteennaan Eritreaan dhatte Sudaani gargaarte Sudaaniin gara dhiyaatiin warana kana bantii Somaaliyaanis gara kanatti deemuu dandeessi maaliif wal waraansa kana keessatti advantaajii fudhachuudhaaf kuni hundi dhaqee Horn of Africa destabilize gochuu danda'a lammaffaa immigranti hinjir umudanda kanafi european adunya gutun kayaddo ke sagalan imma kanarat kanafi warningi kan isan kenan hundum tisani yui neighboring country face refugee flows, economic disruption and security threats. Achi international partners grow impatient with humanitarian catastrophe and the state fragility. Kuni olalani jaran toko humanitarian crisis gafa namni qotachu dadabu daldalu dadabu hunduma daima ol guddatte waranatte erganiye dan dunyan inops malifi waran inni dargaggesi qawwe qabate tigraidemu refugium refugiumamu adunyan kanonda qallabu ndendo kanonda gargaru hindendo dirqama sinqabu kanafi duran durse enyutu refugium kini akawumam immigration namni immigrate akagot enyutu goda kanjedu kana lalani tarkam fi furat kana unda chala bilsigna ratti yechun lama fa frigilite arcati garagaratu jira governance ninjiru bilsigna sobe wallaga deme helicopterin wallaga deme wallaga bulchan jira soba as mulobu bulchun dendeñ sululta bulchun dendeñ abi ugajiru walit time ugajiru walitimne rakkojiru hundumayu furachu nidendeñ kanarratega undikesa niyu wani dandesan goda proposali kana kara facebook inis kara gara garati namfachasa namota tokotokot kenenjera amalle aboti gada itkeninega ministera nagenyet gesani atimboda ministera nagenya kan ojinari ani amma saboti gada ti kenine raka rati mariatani himbek no yodan desan shimalis birani sakagan abiye birani sakagan yalanjra wanti kuni in abatwa sitti kuni kanan amma sini dubise kuni cover page kofa window of opportunity are closing kanaf prolonged conflict hardens position radicalize population and create new grievance that compound old ones. The longer we wait, the more difficult peace become, sizing this movement before further escalation, before more atrocity, before complete state collapse is imperative. Jada kanaf baye barbaachisaadha. Precedents exist for successful transition. Ethiopia can learn from other nations that moved from civil war to negotiated settlement. Kana example irratti mariya nice ninkenna Africa kibba South African transition from apartheid, Rwanda's post-genocide reconciliation, Colombia's peace process with FARC, and Northern Ireland's Ireland Good Friday Agreement. Kana hundumayu hinilalla. Aka fakenya nutau. Kanafi kuni ega amafia sumaratin aba kuni peace in kani waluma galati kani kope kan kope sine kuno asra egala ergan nuti dabarsinu jenneti achimboda kuno ti comprehensive peace proposal for Ethiopia jenne galatoma